Amawubo 70 verse 1. Kulunkulu putuma ungkulule, Jehova putuma ungsize. Verse 2. Mabajabe, bayangaze, abafuna umphefumulo wami. Mababuyisele emuva bajabiswe, abangifisela umonakalo. Verse 3. Abathi ashila, ashila mababuyele emuva ngenxa yokuhlazeka kwabo. Verse 4. Mabathabe bajabule kuwe bonke abakufunayo, abathanda insindiso yakho mabasho, njalo njalo bathi, makabe mkhulu, uNkulunkulu. Verse 5. Ngoba mina ngihluphekile ngipofu, uNkulunkulu ngiphuthumele, wena uyinsizakalo yami nomkhululi wami, Jehova ungalibali.